Ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 icyagare mu Rwanda. Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioactivewa.com no kuri Facebook na Twitter VOA Radio yacu. Hano Washington ni muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherere hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagabigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nongere mbaye ikaze mwese bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Umwana wese hakeneye urukundo. Urwo rukundo ruhera mu muryango, abana bakaruhabwa n'ababyeyi babitaho. Nyamara abana barirwa muri miliyoni 156 ku isi hose ni imfubyi hakurikijwe imibare y'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF. Hirya no hino ku isi abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta bagira umutima ukunda bakita kuri abo bana, kuri bamwe muri abo bana. Umwe rero mu miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni association Umwana Ukundwa, ni umuryango utabogamiye kuri leta ufite icyicaro mu Rwanda. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi twabatumiriye bwana Samuel Byiringiro, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Ese ni muryango ki? Intego yawo ni iyihe? Wita ku bana gute cyangwa se ku babyeyi babarera? Ibyo ni bimwe mu byo turi bwibandeho n'umutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero ya radio yanyu, mubaze, mwungurane inama n'ibitekerezo. Kandi muduhe telefoni zanyu nk'uko bisanzwe, tuze kubahamagara abaziduhaye. Mwakoze cyane. Ndagira ngo rero uyu munsi tuze kwibanda ku buryo bwihariye ku muryango, uburyo ufasha abana ndetse n'ababyeyi guhinga ku butaka buto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu bwana Byiringiro Samuel, uraho neza ukomeye.
Murabo cyane, nishimiye kubana namwe, kuba ku ijwi rya Amerika ndetse n'ikintu kiganiro gishanye neza nizere kubana namwe. Murakoze.
Urakoze cyane rwose, mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nguha ikaze nanone muri studio ya 7 Ijwi rya Amerika. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo ubanze ubwire abatwumva muri make Mwana Ukundwa ni muryango ki?
Association Mwana Ukundwa ni umuryango nk'uko izina ribivuga, afasha abana, abana batishoboye, abana bafite ibibazo bitandukanye. Umuryango watangiye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, utangira mu gihe cya 1995, ubwo hari ikibazo cy'abana benshi, ab'imfubyi, abana benshi batawe n'ababyeyi bari bari mu Rwanda, bari bari cyane cyane mu karere ka Huye ndetse n'ahandi hose mu gihugu. Icyo gihe rero hamwe n'uwatangije umuryango Madamu Rose Gakwandi, ashyira abana hamwe kugira ngo abana nyuma y'amateka mabi yaratandukanyije Abanyarwanda, bamwe bitwa Hutu n'itwa Tutsi, ariko umwana ukundiza niba umwana nta zina ry'ubwoko agira, ahubwo umwana akwiye kuba umwana ukundwa. Nawe izina association Umwana Ukundwa ryaturutse umuryango ukora mu gihugu hose, ariko cyane cyane wita ku buzima bwuzuye bw'umwana mu buryo bwose, haba mu myigire ye, mu mibereho ye, mu iterambere ry'umuryango we ndetse n'aho ari hose. Ubu tugera ku bana barenga 2020 atwitaho umunsi ku wundi, harimo abana batishoboye, abana bafite ababana n'icyorezo cya SIDA ndetse n'abafite ubumuga, n'imiryango yabo twifasha kugira ngo ishobore kubaho neza. Muri incamake ni umuryango asosiyasiyo Mwana Ukundwa.
Yego. birumvikana intego zawo ni nyinshi ndumva umuntu ubwiye uburyo igitekerezo cyo kushinga cyaje muri make muvuze nk'intego zayo mu buryo bufatika muri make ya nizi
ya intego zayo zigira mu ntego nk'inye z'ingenzi ya mbere ni inyigire y'abana education y'igire y'abana bwaba ari mu buryo kujya kwiga mu ishuri cyangwa mu buryo kwiga imyuga cyangwa ubumenyingiro rero kuko ishuri tubona yuko ariho cyane cyane umwana ashingira kugira ngo agire ejo hazaza heza cya kabiri dushyiramo imbaraga ni imibereho myiza y'abana abishingire ko umwana wese agira uburenganzira bukwiye icyo twita akomeze agire child rights agire uburenganzira bwe kandi anarindwe kuko muno minsi abana bafite ibibugarije byinshi bibagoye ubororo tugeza kuri amashobora kugeza kurinda umwana ikintu cyose cyahungabanya uburenganzira bwiwe n'icyamuhungabanya kuba uwo yagomba kuba we bitewe n'amateka yaciyemo rero ko iyo gahunda yo kwita ku mwana no kumurinda no kumugira umuntu mwiza icyo nakita child protection icyo tugira cyane hamwe n'imyigire cya gatatu tugira ntabwo turi umwana gusa mu kwiga ngo tugamureye kumurinda no kumuha uburenganzira bwe ariko tugiye no ku muryango wabo tukabaza ngo uyu mwana abayeho ate aba umuryango umeze ute umuryango uri kwiteza imbere umuryango we buri munsi bwuzuye umwana afite indyo yuzuye umwana mu rugo rwe iwabo afite aho arara afite imbuto zo kurya mu rugo afite aho bahinga mu rugo afite ikibazanira ubukungu kibateza imbere ubwo rero icyitwa guteza imbere umuryango mu buryo bw'ubukungu mu buryo bw'imibereho myiza nacyo turakizirikana ntitumane umwana gusa tuba umwana ufite uburenganzira bwuzuye ariko mu muryango utekanye urimo amahoro ndetse hakazamo n'ikintu cya kabiri dukora ni ukureba muzi ko imiryango myinshi ifite amacakubiri twe dufite gutandukana twe dufite ibibazo byinshi mu muryango twita rero kugira ngo wa mwana nubwo imibereho myiza ihari nubwo ari ibindi byose ariko imibanire myiza y'abashakanye imibanire myiza y'umuryango itari makimbirane itari mu nzangano iyo miryango ishobora gufashwa rero naho dukora cyane cyane ku bumwe n'ubwiyunge mu miryango ndetse naho umwana ari akaba atari mu macakubiri muri make ni byo dukora kandi tubikora muri izo nkingi enye z'ingenzi
yego ni ibyo mukora rero nk'uko mubidusobanuriye dukurikije izo ntego z'umuryango ni byinshi dushobora kuzabigarukaho mu bindi biganiro nimubona akanya nagira ngo rero nk'uko nabivuze uyu munsi ndifuza ko twaganira kuri kiriya gikorwa cyo guhinga ku butaka buto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi mushakira nyine uburyo umwana yabaho neza mutubwire muri make uko igitekerezo cyo gushyiraho icyo gikorwa cyaje
murakoze cyane ku bufatanye n'ikigo cya siyanse cyo cyitwa New York Academy of Science kimaze imyaka irenga 200 gihuza abashakashatsi ku isi yose bari mu bihugu birenga 150 iki ku bufatanye bwacyo na fashe mwana ukundwa twatekereje kugira ngo dufashe abana bakiri bato hagati y'imyaka 13 na 17 kugira ngo abana bagire batangire gutekereza udushya bazana ahantu bari ngo bahindure aho bari bahindure sosiyete barimo bahindure imiryango bari kumwe tuza gusanga dusanga ko mu mujyi dutekereza mu mujyi dusanga umujyi abantu bahora bimuka abantu bagira aho batura barimuka uyu munsi ejo akimuka icya kabiri umujyi ugira ubutaka buto ugereranyije no mu giturage cyangwa inyuma y'umujyi umujyi ugasanga umuntu aragendagenda ejo yavuye ahangaha yimutse cyangwa yari atuye umuntu araguze arubatse dutangira gutekereza ngo ariko nubwo hari ikibazo cy'imirire igoranye nubwo hari ikibazo cy'imirire ituzuye mu muryango ariko no mu mujyi twashaka igisubizo cyo kugira ngo haboneke akarima k'umujyi twakiza akarima k'umujyi ako bakita urban garden akarima k'umujyi umuntu wese yagira kandi akarima k'umujyi umuntu akaba yakimukana akaba yakajyana aho agiye kwa kundi mukanyi akabyimukana ni uko twashatse twashyira hamwe abana barenga twatekereje abana barenga 1,000 mu myaka 3 baza abana bagira 300 bicara bagahanga udushya uno mwaka rero abana batekereje iki gisubizo cyo gushaka akarima ko mu mujyi kimukanwa abana hamwe na siyanse n'ibyo biga dufatanyije kujya amashuri bigera mu 9 abana bagera mu 1,000 batangiye gutekereza imishinga abana bo bazanye imishinga myinshi itandukanye ndetse tunishimira cyane cyane aho bashaka imirima y'umujyi yimukanwa imirima y'umujyi ushobora gutunga mu nzu yawe ugatunga muri saro ugatunga ahandi hazi hatoya ugashyira ku rukuta ngira ngo abazagira amahirwe yo kureba kuri Facebook ngira ngo bazabona amafoto atandukanye rero niyo innovation bari bazanye yo kugira ngo bazane igisubizo twagize imishinga igera mu 118 yabo bana batekereje ibintu bigera mu mishinga 18 wese atekereza niki cyaba igisubizo babagari nk'abantu batanu kugira kuri batandatu bashaka igisubizo kugira ngo icyo bifashe twabonye innovation uwari ndirimo myinshi gikoni itatekereko mu murima wa undusanzwe cyangwa imwe mu mugi aho ushobora kuba mu kijerekani ushobora kuba muri bya bicupa by'amazi ushobora gufata agacupa aho kwirwa tujugunya bya twadukoroboyi twatuntu tuvamo sosikemante twatuntu tuvamo yawurute bya bikoresho byose byigwa hano hanze amatiyo abana bafashe amatiyo bakuramo umurima bajyanye na siyanse no kureba ese ibintu byahera byagira umusaruro twabonye uruza innovation nyinshi nk'urugero umwana abantu babaye ba mbere babaye winning team cyangwa batsinze bafashe amatiyo amatiyo asanzwe amatiyo ya yandi dukoresha y'amazi mu rugo tuburamo barangije bateramo bateramo imboga bateramo ibitunguru bateramo ipuwavuro bateramo ibintu bitandukanye bazirika ku rukuta ku buryo ugiye kwimuka ushobora gufata ako kantu kakimuka no kwimuka igitanda uko ikubwira intebe rero zabaye n'ibintu akarere n'umujyi wa Kigali n'abayobozi bishimira kuko umuntu wese uzanye igisubizo cyo cyaboneka gitero n'igihe bakoze kandi twabonye umusoro mwiza ndetse banakomeje kubyigisha aho batuye naho bari abo bantu bari mu gurupe agira mu gurupe 118
ko rwose ni agashya ibi ni ibintu byiza cyane reka tujye ku murongo wa telefone ikiganiro kiha ijambo ikiganiro muri sangagira ijambo bakunze ijwi rya Amerika bakabaza bagatanga ibitekerezo cyangwa se inama reka tubanze twakire Ahmed twagira ni kwizera Imana Lucky Ahmed ijambo ni ryawe
muraho Eugene Mukankusi
uraho neza urahagana hehe mbese
turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rurindo i Buyoga mu murenge wa Buyoga none ndagira mbaze uwo muryango ukorera hehe ukorera mu tuhe turere ese ntabwo wibanda mu mijyi gusa ese abana mu byaro usanga rimwe na rimwe iyo miryango itagera mu byaro ngo iyo miryango rimwe na rimwe ntabwo igera mu byaro ngo yumve irebe ibibazo nk'abana baba bafite bo mu byaro biguma mu mijyi cyane ese ni irihe genzura rikorwa kugira ngo harebwe ko sitarategi zimwe na zimwe ziba zatekerejwe n'abo bantu bo muri iyo miryango barebe ko zubahirijwe barebe ko se abana kuko bafite ubuzima bwiza kugira ngo barebe ko bitaweho mu buryo bwemerwa
yego
bagerageza bagere no mu byaro barebe ibibazo abana baba bafite kuko bakunda kwibanda mu mijyi cyane
ndashobora kuba bahagera reka tumuhe umwanya tubwire bwana Byiringiro Ahmed icyo mwarimu amaze kutubwira nk'aka gashya birafasha cyane aba mu mujyi badafite ubutaka koko nk'uko mwabivugaga mu cyaro hari ibindi bikorwa mufiteyo bishobora gufasha abana
yego murakoze cyane reka mufashe rwose kandi twishimye ku kibazo bajije association Mwanukundwa ikora ama district 7 atatu ni yonyine mu mujyi anatanu nari mu biturage cyacu namubwira ko dukorera Kigali Kigali ikorera Kicukiro na Gasabo hanyuma amajyepfo niyo zo mu mujyi izindi zose ni za Gisagara ni za Huye ni za Kayonza ni za Karongi tujye rero aho ngaho hirya kuruta uko dukora cyane cyane mu mujyi ariko hakaba n'ibijyanye n'umujyi nk'iyi twayitekereje kuko ni ikibazo cyavugaga ngo mu mujyi ikibazo cy'akarima k'igikoni cyangwa akarima aho guhinga ntibishoboka rero abana baje bazanye isubizo ko bishoboka bitandukanye no mu cyaro aho abantu bafite abahinga bafite andi mahirwe ariko dufite n'ibindi bikorwa bijyanye n'aho abantu bari nabahereza urugero nk'ubu mu byaro tureba abana bafite ubumuga rwose bari hahandi kure babandi umuco n'imibereho y'ahantu batemera bamwe bakanabahisha bakicara kuko umwana afite ubumuga yenda ari ikibazo cy'imivumo cy'ibijyanye n'ibintu byo kwa shitani ariko nk'ubu dufite abana barenga 126 bafite ubumuga bari mu biturage hirya no hino kandi dufasha kubavuza tukanafasha no kubakora ibikorwa bitandukanye dufite abana bafite babana n'ubwandu bwa sida ndetse bamwe batishoboye bazungutse mu gihugu ndashaka kumenya ko dufite abana barenga 108 mu gihugu hose kandi hano hagiye hatandukanye dufatanye n'abafata abanyabikorwa yewe ntitwagira aho atuye ariko twifuza ko mu gihe kizaza twebwe uburenganzira twemera gukora mu gihugu hose byafuza kugerayo ariko iprojeje specifically yari ku mpamvu yo kugira ngo dusubize cyo mu kitwe ngo nta butaka buhari bwo guhinga
yego reka twakire noneho ndayishimiye Pacifique mugenzi uranyumva
ego ego cyane
yego urahagana hehe
ibujumbura mu Burundi
ni doga ku ijambo
jewe ikibazo mfise intererano yanje nashaka kugira ngo icyo nterereye kubijyanye n'aba bana bari mu mabarabara intambamije nk'aho mperereye ego baragerageza leta iragerageza kubitaho kugira ngo ibasubize mu miryango iwabo ariko baheza kubasubizayo nabo bagahita bagaruka ubwo nyene uca kabiri uko kwabona mu gisa mu bisagara bagiye baragaruka rero ikintu mbona nubwo bariko bagerageza nubwo amaleta ariko agerageza kugira ngo abana basubire mu mihani wabo nuko bakwiye kuraba mbega bavuyeyo kubera iki kugira ngo basubire iwabo hokene gwiki rero usanga gufata umwana ukamugaru ukamusubiza ruguru iyo yaje ava utamenye icyatumye avayo atanigisho wamuhaye atabigo mwamuto babasizemo kugira ngo abo bana babakurikirane bagire kubaduga na ruguru ariko babanje kubashira ahantu mu kigo bakabegeraniriza ahantu bakabigisha imyuga bakabigisha ukuntu bazokwitwara mu buzima bagiye gutangura mu buzima buba butoroshe kuri bo
rero ukomeza usoza igitekerezo cyawe
rero kino nasaba nuko abajejwe gufata ingingo bogira icyo bakoze kugira ngo abo bana niba babegeraniriza ahantu hamwe hama babanze bafate ikiringo babigishe namba n'imyuga ari nk'amezi atandatu amezi atatu kugira ngo babigishe ikintu bashobora kwikorera bo nyine bageze mu miryango iwabo kuko barashobora gushika mu miryango iwabo ugasanga imiryango aho baje bava irakibemera usanga bamwe barabuze ababyeyi rero umwana yabuze umubyeyi ugaca umutwara ruguru ugasanga ntanafise naho ashikira canke yagira naho ashikira akabayinarume ugasanga ntibabanye neza kubera ko aba yaramaze kumenyera ubuzima bwo kwironderera kuba muri icyo gisagara usanga ari ibintu rero haguma injyane mu miryango kuri abo bana bagaca babona yuko batubahirijwe bo bacayifata nk'uko umengo bariko bararenganya
yego urakoze cyane rwose ku gitekerezo cyawe ariko ndagira ngo nibutse ko turimo kuganira ku bijyanye n'uburyo bwo gufasha nyine hari uyu muryango ufasha hari nawo tuganira nawo ubwo yenda umuntu yaha umwanya icyo gitekerezo cyawe tuzakigarukaho mu bindi biganiro byacu byirijyanye n'abana bo mu mabarabara haba mu Rwanda cyangwa se mu Burundi uko bagenda bafashwa gusubira mu miryango n'icyarushaho gukorwa kugira ngo batajya mu miryango mu rugo aho baje baturukanye bakongera bagasubirayo reka rero none ho mpumwanya umutumirwa wacu uyu muvandimwe aravuga ati hari abana bajya mu mabara bari mu mabarabara sinzi niba arabihuza n'uburyo abana mubafasha nyine kutegura ejo heza hazaza hari abo mufite mwebwe mu kuri ubu ngubu yenda mushobora kuba mucyakira bava mu mabarabara
ya rwose ni umurimo wacu murakoze cyane umurimo wacu dusanganwe nka sosiyete mwana ukundwa kuko nabwiye kuva mu gihe cy'1995 ngo twatangiraga abana twabasanze mu mihanda twabasanze buzi muhanda harimo na zo zana y'icubye nk'igaravuze abana batishoboye abana bafite ibibazo bitandukanye ngira ngo ntabwo byari byoroshye muri icyo gihe niba nungu hari imiryango ishyuye ifasha abana icyo gihe rero byo byari bigoye ko abana bari buzi muhanda barira babuze ibyiringiro rero kuvana abana mu muhanda twibwe nicyo twatangiyeho kandi cyagize umumaro ndashaka kuvugamo ibintu nka biri kwa mufashe muvandimwe uri Bujumbura kandi yakoze cyane ntekere ko nubwo twe turi Kigali cyangwa turi n'ahandi ariko ngira ngo hari ibyo duhuriyeho nk'ibihugu biri muri Afurika byumva neza ikibazo cy'abana ba mu muhanda ubwa mbere dutangira twagerageje kubafata umurimo wa mbere twakoze ni ukubajyana mu mashuri ariko mbere yuko tubajyana mu mashuri ntabwo ari kujyana umwana urara ku ibaraza urara hanze urara mu muhanda ngo ari we waza umujyane mu ishuri ahubwo twabashaka imijyango nacyo nicyo nashaka kuvuga cyane cyane kwidansiyango cyangwa ni gute turobanura imijyango tujyana mu bari abana bo mu muhanda hari bamwe twashoboye kugira ngo yenda babe bishyire hamwe agashakamo umukuru muri bo agashaka nk'umusiteri wabo cyangwa umubyeyi wabo hari n'ahandi twabonaga imijyango yemera kwakira abana bacanye urukundo ndetse binagira n'igihe twebwe no twatanye igikorwa cya mbere twahereho muri asosiyasiyo y'umwana ukundwa ni ugufasha umwana kubona aho aba mu rugo icyo twita foster family kubona urugo yakirwamo apana kwita gutekereza kumujyana mu kigo ndetse ndanavuga ko niyo experience twanagize ariko umwana gusubira umuryango nicyo gisubizo cya mbere gikomeye ahubwo mbere ko asubira umuryango nicyo kibazo aravuze rimwe na rimwe twibanda gutegura umwana ari umwigisha ari uko kumutegura ariko tukanibagirwa no gutegura umuryango agiye kubamo mu kiganiro cy'asosiyasiyo mwana ukundwa tugira nuko ntabwo twa umwana ntiyaba wenyine mu muryango ufite ibibazo ufite ubukene murabizi ko abana benshi iyo muryango ibikenye ntacyo kibateza imbere ntacyo kigiraho kibavanaho kibageza ndetse n'uyu mutwe n'umutwe n'umutwe kiba cyafite abantu bakiri mu mihanda aho tugenda dukorera ariko icyo cyane cyane dukora dutegura uwo mwana dufatanyije n'inzego za leta uburyo umwana yasubira mu muryango birasaba iki hari uburere hari inyigisho hari no gukunda umuryango ukumva akunze famiye ariko nabwo ku ruhande rwa famiye ese famiye yakira umwana ute ese niba iki cyatuma umwana agira ibibazo byatuma atagaruka mu muryango neza ikindi dutekerezaho ni ukuvuga ngo se impamvu yatumye umwana ava mu rugo ni ubukene ni amacakubiri ni ugutandukana ni ibibazo by'umuryango ese ibibazo koko uyu muryango twayifata bite ku bisubizo umwana agaruke mu muryango utekanye uguwe neza umerewe neza rero nemeranwa nawe yuko ni byiza rwose gutegura aba bantu ariko no gutegura aba bana icya mbere twagiye kukenye ko ahantu umwana agira umutekano ntabwo ari muri urusengero n'ahandi ahantu umwana agira umutekano ni mu rugo ko umwana yaremeye kugira ngo abe mu rugo abone kwihaburere abone ya mibereho by'umwana mu rugo ariko n'icya kabiri n'ibibazo biri mu rugo by'ubukene n'ibibazo biri mu rugo by'amacakubiri n'ibibazo biri mu rugo bitandukanye byo kutemeranwa ibyo bibazo umwana asange nabwo hari uburyo hategura umuryango byasubijwe twabonye abana basubira mu miryango bakiga twazita abantu twakuye imihanda uyu munsi barangije za kaminuza abandi bari gukora imirimo itandukanye hari abana benshi batuganye batazi icyerekezo ariko kubera kugira umuryango mwiza uteguwe akaboneka igisubizo rero ntiducike intege ngo twemere ngo abana benshi bajyanye umuryango baragaruka hoya biterwa n'uburyo umwana ateguwe n'uburyo umuryango wateguwe
yego ku murongo wa telefone dufite na Frederic Salpongo ni ryo zina ryawe
nakoze ni Frederic ntawe uyirusha intege
yego yego urahagana hehe
muri murenge wa Burega mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda
yego ijambo ni ryawe
nakoze kuvuga ijambo icyo cya mbere mbanza kuvuga umwana iyo yandagaye aba ari igihugu cyeje cyandagaye bivuze ngo nubwo imiryango ijyaho ni byiza ariko mbona ingufu zikiri nkeya kuko nk'ahangaha mbona ingufu cyane bazishyira mu mujyi ahantu haboneka abana benshi ariko no mu cyaro ntabwo bikwiye kuba bahari icyaro baba bahari tukababona ariko sinzi njye niyo no kugira inisiyative imwe nanyuma
yego turakumva
nshaka ahantu hari amashuri ko batakigirwamo imbere ko nakusanya abana bafite icyo kibazo cyo kutagira ahantu baba cyangwa se nabo bari bariho nabi kugira ngo mbe nabashakira uburyo ki baba hamwe bakabigisha hanyuma njya gukomwa mu nkokora n'ikibazo kiri finansiyeri sinzi wenda mutumye ubundi mvuga ko usoza mpoza ikibazo nagira mu bazi bafite ingamba cyo kugira bagere mu cyaro n'abana bo mu cyaro byibona ni kuko kenshi cyane tuba tubona izo kenshi mu cyaro ariko tukumva aho bari banda mu mujyi mu cyaro barateganyiriza iki
yakubwiye ko bariyo ariko rero
ariko ntabwo ari ku buryo bufatika nk'ubu ntabwo njya gufata iyo nishyashyiriye n'ubwenda yaherinze ariko nuko ntabwo nabonaga
yego rwose mukomeze mugirire ubuvugizi abana bo mu cyaro yego
njyewe ni icyemezo nari nshaka gukomeza kugira ikibazo cy'amikoro ariko habaye hari n'uri tayari akaba yaza tugafatanya yanteye inkunga ndaboneka ahantu hose rwose tukagira icyo dukora ko nanjye n'icyemezo nari nafashe kandi cyagomba kugira umumaro n'umwe naje kugira icyo kibazo
hanyuma se utari wagenda wifashishije ubuyobozi aho ngaho nyine mu karere wari ugiye gukoreramo icyo gikorwa hanyuma byagenze gute kugira ngo ucike intege cyangwa se ukomwe mu nkokora nayo mikoro nta bantu babonye bagufasha
ikaba nari negereye ushinzwe imibereho myiza mu kagari bo bita ba sido ambira ko bito baramfata yarama ayo mashuri kubuntu hanyuma amikoro nta saka ubwo murenzi kazama ifashe nyigisho ariko ndoje kuri siri zitase ibikoresho n'ifashisha mbona finance yangira cyayo hasi ndi ngo sinzi nagiye gitekereza ariko nje kubura financieri ubwo ni icyo kibazo cyaje kubamo birangira ariko ubundi nuko byagenze.
Yes, umutumirwa wacu yagize ati ntuducike intege ubwo araza kugira yenda n'inama yaguha wari ufite ngo n'akabazo wifuzaga kubaza.
Akabazo nifuzaga kumubaza nagira ngo mubaze ese nk'iyo umwana bamukurikiranye wenda akaba bamushyira mu muryango akarangiza kwiga hari ikindi bamutegura nyuma nka graduation nk'uko tuzi ko abana bagiye nko kwiga iwabantu urugero mu kibongoramuco barangije babafatira wenda bakabaha nk'ibikoresho bakajya gukora mu byo bize nabo hari ukundi kuntu bakurikirana na nyuma y'ubuzima kuko turabizi ko biba bikigoye nubwo wenda baba bafashe nk'aho bakuze. Murakoze.
Urakoze cyane Frederic. Bwana Byiringiro kugira ngo mugire icyo mubwira.
Namusubiza nyabucho cy'icyakinyo mbaje kimanzu miryango tagira hose ariko reka nkere kuri kintu mbanze mufashe rwose kandi bishimye kuri initiative yagize nziza akareba abayobozi bakareba uburyo bagiye cyo mufashe muri association mwanukunwa iyo tugiye gukorera hano tubanza gutekereza mbere yo kujya gutekereza umwana tubanza gutekereza ababyeyi baraho uburyo batekera hamwe bari ahantu ku musozi umwe bari sinzi kubijumbura byita ariko hano tugira umudugudu tugira akadari tugira secteur yenda n'iburundi afite izindi nzego kugira ngo baradukurikiye ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha abantu cumi na batanu makumyabiri babiri makumyabiri bari muri community ari muri village imwe cyangwa mu mudugudu umwe ababyeyi icyo tubakora tubaremamo itsinda rigamije iterambere ariko rigamije gutuma imibereho myiza y'abana imererwa neza aba bana isubiro ntitangiye kutureba ku muryango uzaturuka ariya ong uzaturuka ariya muryango nterankunga uzaturuka ariya ahubwo tubatangira kubibaza ngo ariko twebwe abantu makumyabiri tutuye kuri uwo mudugudu tutuye kuri n'umusozi dutuye muri kano gahinga abantu makumyabiri ntitwicara ngaha tukareba ibibazo by'abana twari ibibazo twasubiza by'abana ese ubu nta gisubizo twifite undere mpamvu mukike cyane kunze uburyo yishyize hamwe atekereza igisubizo cy'abana niba ateje kino gisubizo yazana igisubizo ahantu atuye kuki ari batatu ari bane ari batanu ari icumi bakishyira hamwe bakajya umutwaro w'abana bakaba bati abana bacu tubaremere heza hazaza turebe uburyo twabajyana ku mashuri turebe uburyo twabafasha mu buryo butandukanye turebe uburyo twabafasha cyane cyane gituma bava muri ayo mashuri bagira ibibazo ni amakimbirane ibibazo y'umuryango n'ubukene tuze turi igisubizo cyo kuyabutsa n'igisubizo cy'abana barahungaho nk'abantu barahungaho inama nombe namugira ntatege abanyarwanda cumi ngo akimana akazi imvura n'umugani i Burundi barasukira ni ukuvuga ngo mwebwe ubwanyu mufite ikihe gisubizo cy'abana aho ngaho muri ese twishyize hamwe uyu munsi nkigomwa icupa ry'umugoroba uyu munsi nkigomwa cya kintu tugashyiramo amafaranga tugateza tukareba icyo twasubiza cy'abana ni ukuri twabonye abantu ayo matsinda y'iterambere dufite aho ari twabonye bazana ibisubizo byinshi by'abana ndashaka nk'urugero dufite amatsinda amwe yicaye yishakamo gukemura ikibazo cy'imirire mibi icyo kibazo cy'imirire mibi bemera guhinga nka byo twari tuvuga bafite abantu bagira amwe amatsinda akora utwumba tw'igikoni bakishakamo amatungo azana ifumbire cyangwa azana amata yo guha abana bakishakamo ibisubizo bituma abana bajya ku mashuri dukora iki rero mwebwe ubwanyu mwabongishijeho muri niza ku gisubizo cyiza kandi kikaza gikwiriye none namashaka kugira inama bose nkubabwira ngo dufite hari byinshi dufite ibisubizo by'abana mu muryango ariko tubirebera ku bandi bazabizana kandi natwe duhari kandi muzabona n'imiryango ihagira hose ahubwo twebwe tutazi ngo ni icyo gisubizo nazana kandi siko hamwe nawe n'undi nazana igisubizo cyuzuye nagira ngo nicyo gusobanura icyo ngicyo kandi siko cyafasha ikindi cyambaje ngo y'abana barangije se bo murabareka bakagenda gutyo ntacyo mubafashisha iterwa n'ibyiciro by'abana hari ahantu kigeze umuntu cyane cyane ubwo abana biga bisanzwe amashuri asanzwe aba ashobora gutekereza kandi twari tuvuga n'impamvu iriya poroje twayivuze yo guhanga udushya ni ugutangira umwana akiri ku ntebe y'ishuri ntarebe gusa yuko azabona dipome yuko abonye amanota yatsinze ahubwo wa mwana agatangira gutangira guhanga udushya utekereza ngo ariko hajya inyuma y'ishuri ni iki kintu kindi cyambeshaho nibyo twari tuvuga nk'abo bana bakoze imishinga igera mu 118 yo guhanga udushya two mu mujyi ejo bundi bizaba ariyo izana iterambere inababyara inyungu yuko yuko ufite ibitekerezo bizima yuko amutse ibitekerezo bizima biguhereza ubuzima bwiza buri imbere naho nibwira abantu burya igitekerezo cyiza kizana amafaranga ariko amafaranga ntazana igitekerezo rero twebwe nubwo ibyo gutekereza ngo araherekezwa cyangwa n'iki niki tuzamuvuye muri iryo shuri ahubwo ni ibihe bitekerezo twamwubatsemo bituma azavamo umugabo n'umugore uhanga udisha tunarenze n'uyu munsi adafite akazi yabona uko afitemo akazi yego koko hari abo dufasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere abantu biga imyuga tukaba twabaha amashini ariko niyo mashini tumuhaye ntabwo ariyo kujyana twenda guhereza umuntu inkunga imwe umugabo twenda guhereza umuntu inkunga itamugeza aho yagomba kugera ngo akamugara ahubwo tumuha inkunga imusunika imugeza aho igomba kugera rero ndemeranya yuko ari igihe ngombwa yuko dufasha abantu dufite abana babyariye mu rugo abakobwa bandi babyariye mu rugo bakiri batoya ku myaka itageje ku 18 tujya tubakura amatsinda bakajya gukorera hanze bakorera hamwe ariko ikomeye cyane si imashini imuha si ubudodo umuha igikomeye cyane ni ibitekerezo bimuha guhanga udushya bimuha kugira ngo agire imyumvire mishya tukamukangura mu bitekerezo nagera no hanze ku isoko ry'umurimo bizagire ikimumarira cyane cyane ku rubyiruko niyo mpamvu twatanyanye n'abana b'imyaka 13 kugera ku 18 twemere ko ufite potential utekereza umwana niba atangiye kubona igisubizo cy'igikoni mu mujyi cyangwa cy'umurima wo mu mujyi afite imyaka 15 uratekereza ko mu myaka 20 imbere azaba arimo arahanga bingana gute rero twatangira kare bahanga udushya ariko udushya tuzagira no kugira ngo bafungure ingoma mu mazima bizabageze kure hashoboka nitashaka kuvuga
Federica ubugumye aho ngaho gatoya hari undi muvandimwe Daniel warutegereje hanyuma ubwo Federica niba hari ikindi kibazo ufite ndaza kuguha umwanya ukurikije ibyo umutumirwa wacu akubwiye Daniel tubanze tukwakire Daniel Sabimana
murakoze
yee urahagana hehe
nibisanzwe ni umukunzi w'ijwi rya Amerika mperereye Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo nshimire umutumirwa Bwana Samweli ariko madame Jeanine njye nagize ikibazo cy'amatsiko sinakurikiranye ikiganiro kigitangira kubw'uko tutabumva ku FM ariko kumbise ngira numvise uwo muryango ari mwiza ndawushimye kandi ndawukunda ese mu by'ukuri uwo muryango ukorera no mu bice by'icyaro umugani wavugaga so impamvu mbibaza ni uko mpora hafi yo ku murenge mpora mu bikorwa rusange ariko sindumva asosiyasiyo y'umwana ukundwa ikunda kumfata cyane twumva iyindi miryango ifasha abana cy'abana ariko uwo muryango mu by'ukuri ko tutarawumenya abanyarwanda bo mu cyaro uwo muryango ese nimba uhari mu by'ukuri ufasha abantu bameze gute ushaka kujyamo se we birashoboka ni ibyo bibazo by'amatsiko ndanya mumfasha nsubize ndi ku murongo kugira ngo numvire urakoze
urakoze cyane mukomeze kutwihangana rwose turabizi ko dufite ibibazo bya telefone by'imirongo haba muri studio haba uburyo mutwumva ariko buhoro buhoro turizera ko bizagenda bikemuka reka rero ubwo muhe umwanya ariko mbanza kubaza Frederic niba nawe yaragisigaranye akabazo cyangwa niba hari icyo yifuzaga kubwira Bwana Samuel Byiringiro hanyuma mbone kumurekura kugira ngo utaze kubasha no kugumana abandi ku murongo Frederic
ndaga kumubaza ibyo koko nabyumvise igitekerezo kizana amafaranga ariko amafaranga ntabwo azana igitekerezo ariko nawe arabizi ko hari nk'ibintu by'ibanze bakaba bafite mbere yuko ugira igitekerezo so ibyo rero nibyo nabuze nanyumve nabi wenda ngagira ngo nacitse intege nanubundi acyari mu murongo ngo nkomeze gushakisha gusa igihe nzabona uwanyunganira njye ndi tayari cyangwa se nanjye nimbona ubushobozi bwanjye buhagije nta kibazo nakomerezaho gusa nta kindi nifuza kumubaza nagira ngo mbashimire nanjye ndi umwe muri bagenzi babo igihe kizaza wenda bazanyumva nanjye ari njyewe waje gutanga ibitekerezo gusa biba byiza mbonye umfasha kuko kugikorera mu cyaro ntabwo biba byoroshye igihe aba ari ntoya namwe murabizi
yego kuraje rwose ntucike intege Bwana Byiringiro uyu muntu se ari mu Rwanda ibyo aribyo byose urahagana he mbese Frederic mbabarira agomba uri ahagana he yagiye yego
ntekereza yuko mu kintu cya mbere twebwe dukora inshuro namubwira ni ugufasha abantu mu bijyanye n'imitekerereze mizima kandi bageza ku kintu kizima ubwo rero uretse n'inkunga yindi yamamagara ngira ngo yenda mu gikari mukazavuga nashobora kumpamagara nkamuha ibitekerezo nkamuhereza akambwira ishusho rwose umuntu utekereza neza turamushyikiye rwose umuntu utekereza ibizima turamushyikiye rero igikomeye ashobora kuzaca ijya nkamu tugafatanya gutekereza icyo atekereza afite iki buriya abantu bibwira yuko imbaraga anabigarutseho banyarwanda kuri ya principe yuko buriya igitekerezo ntabwo ukeneye kubanza kugira amafaranga kugira ngo utekereze oya niyo mpamvu buriya muri rwa rubyiruko rw'aba bana babandi bafite hafi imyaka 13 kugera ku 18 impamvu rero twibanda abana bakiri batoya ni uko umwana utemerewe gutunga ubundi amafaranga ntabwo byemewe mu buryo busanzwe ko bakiri mu myaka iki hasi ariko yemerewe gutunga ibitekerezo rero umuntu ashobora kuba atatunze amafaranga ariko atunze ibitekerezo ahubwo bya bitekerezo agahura n'abantu bamufasha icyo bita mentorship bamufasha kukirera no kukibyazamo umusaruro niyo mpamvu mwabuze umuntu agivotoye mvuga ko dufatanye na New York Academy of Science ni uko nta n'ikintu banabakuraho gusa ni uko bafasha gutekereza ibintu bigari kandi bashyira ku rwego mpuzamahanga uyu munsi abo bana turi kuvuga bagera muri bana 500 barangije bari muri amagurupe uyu munsi bari ku rwego bafite uburyo bakora ku ikoranabuhanga n'ibindi bihugu byose bikora siyanse biri muri uwo muryango niyo tukandi mu siyanse kugira ngo rero kumwagura ibitekerezo cyacu 14 ukamwagura ibitekerezo ku buryo atangira gutekereza kuba ati eyi uziko nanjye najya mu bandi basiyantifike abandi bantu bise siyanse nanjye ntiyumvamo yuko nakagura ibitekerezo byanjye ubu ngubu abana barangije icyo cyiciro cy'akarima k'igikoni cy'akarima ko mu mujyi ubu bari ku ruhando rw'abandi bantu bari gukora nabo banini babagura mu mitekerereze rero inkunga yo kwagura umuntu mitekerereze asosiyasiyo mwarukunga rwose ifite n'imbaraga kandi izakomeza kwishyikira niba afite ikintu cyiza azatuganirize rwose turi hano kumushyikira hari abatwaje ati se muri mu rwanda hose rwose ntibyakunda ntabwo twagira kuri miliyoni 11 z'abanyarwanda bose ariko turi umuryango uzwi turi umuryango ku rwego rw'igihugu uzwi mu gihugu ndetse mu mwaka wa 2016 watangije umuryango wa asosiyasiyo mwarukundwa madamu Rosa Mukankaka yahawe umudari w'ishimwe cyangwa icyo nakita umudari w'ubuhinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu nk'abantu bagize uruhare cyangwa umuryango wagize uruhare mu rugendo rw'igihugu mu kwiyubaka mu bumwe n'ubwiyunge rero turi nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda Paul Kagame ndetse n'abandi bafatanyije bashyikirije umudari cyangwa wakize iryo shimwe uwatangije asosiyasiyo mwarukundwa rero murumva yuko nubwo tutagera hose ariko ibikorwa byacu uyu munsi kuri Voice of America ni ukuvuga ngo rwose nawe wivemo karibu ugiye kuri webusayiti dushatse watubona n'ubundi buryo bwose wakora rwose ariko nubwo tutagera henshi ariko hari ibyo twakora bigukangura n'ubungubu icyo turi kugana icyo kigamije ni ukuvuga ngo bikangure mu bitekerezo byawe uburyo twafasha abana kubaka imbere yabo heza bagura ibitekerezo bahanga udushya
kuri webusayiti kuri site yanyu babageraho gute
yagiye muri google kugira ngo biroroshye kandika asosiyasiyo mwarukundwa uhita tubona umwanya turiho ariko na karibu tunafite n'icyicaro i Kigali twamurangira dufite icyicaro i Huye dufite icyicaro Kayonza dufite icyicaro i Karongi hose aho yaba ari aho ngaho yaza tuganiriza ubu nta kibazo
yego aya makuru y'aho muherereye yashobora kuyasanga kuri site yanyu
cyane rwose na telefone zero zacu yana dukontakita
yego ubwo rero ndumva byoroshye cyane kandi batagomba no gucika intege murahari kugira ngo mafashe mubahaye icyizere
yego
Daniel uracyari ku murongo yego hari urumva wasobanukiwe se wabazaga ngo ntibazwi mu giturage ntabwo uhababona wasobanukiwe cyangwa hari ikintu bifugira kwifuza kubaza
ndasobanukiwe ariko Bwana Samuel mumbarize igihe azagerera inyamasheke kugira ngo tumwitegure natwe
nakubwira nakumva
yuko dufite umuryango dukorana yafatanya ibikorwa natwe ntabwo dukora twenyine yaba ari imiryango yo mu rwanda yaba ari imiryango yo hanze yarwo yaba ndetse na leta y'u rwanda cyane cyane mu nzego z'ibanze n'atandukanye amaze neza yuko igihe cyose twashobora kuko batwemera gukora mu gihugu hose ariko hamwe n'ubushobozi hamwe n'imbaraga hamwe nabo dufatanya byose uko binasaba n'ubushobozi kumva rwose aho ibya aho twafunikirwa kugera twahagera nta maze tuba tutagira inyamasheke mu gihe kiri imbere ushobora kuhagera ariko ndabishimye ko dutumira ngo tuhagere rwose
murakoze cyane. Reka twakire noneho Maseri Twagira Yezu. Maseri wiriwe
wiriwe neza jeni
wajya urahagaraye
ngenda nibere hano Kigali Kibagabaga ariko Kibagabaga ntabwo ari umurenge da ni mu murenge bwo wa Kimironko Kibagabaga ni akagari nuko ari fanfe izi ni ahantu hazwi kubera ko hakomeye cyane
yego uri ahantu hakomeye rwose ikibazo cyangwa igitekerezo
yego nda ahantu hakomeye cyane bo hanyuma igitekerezo natanga cyangwa se harimo n'ikibazo mu Rwanda mu minsi yashize havuzwe ko umwana wese agomba kurererwa mu muryango baca ibigo bya Rufirina kubera ko bashakaga kugira ngo abana bose bagire uburere bukomoka ku babyeyi ntekereza ko ari nacyo asosiyasiyo ahanini igamije ishaka kwagura abana mu mitekerereze ku buryo abana batabona ko bari bonyine abahuye n'ibibazo ababyawe bagatabwa mbese ku buryo umwana atabona ko ari wenyine ariko mu kinyarwanda bajya baca umugani ngo aho kwica gitera twica ikibitera hari igituma ba bana bagira ibyo bibazo muri byo harimo nko kuba nk'abana bavukira ku mihanda babyawe n'abandi bana baba ku mihanda harimo aba bana b'abangavu bari guterwa inda rimwe na rimwe wakurikirana ukaza gusanga babyaranye n'abagabo bubatse iteka ryose iyo bavuze ku kintu cy'umwana nyumva ikintu cy'umushishe kimfasha umubiri wose kuko na n'uyu munsi hari ikintu twifuza ko mu Rwanda bakora ku cyacu cyo gusambanya umwana kiriya cyaha twifuza ko cyaba icyaha kidasaza ku buryo n'uwafashe umwana akamutera inda agatoroka yazagaruka mu myaka 50 akiriho yakiryozwa none nkabaza mu bukangurambaga mukora cyangwa mu mushyigikira abo bana iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro ku bangavu mu kibuga hiki kuko igihe cyose ibintu bikimeze icya ntabwo bizabibura kandi ntabwo imiryango yo gufasha abantu izahoraho kuko mu minsi yashize twumvishe radiyo ivuga ngo muri za Nyabihungo bari kwifuza kubyara kubera ko abagore batwite bahembwa ugasanga mu gihugu harimo abana babyari babo nka 300 ngo bakeneye igihembo cyatanzwe kandi ibyo ntabwo ari ibintu bizahoraho none ntabaza mu bukangurambaga bwo kurinda bya bintu ahubwo ko byabaho ngo abo bana bafite ibibazo bahoreho ntabwo ari ukuvuga ngo asosiyasiyo ihagarare ariko byakabaye byiza bitsinze kugira ngo ingaruka zinjire nyuma yo kurangaza zo kubaho mu bukangurambaga mukorana n'abanyamadini n'amatorero n'abantu muri sosiyete sivile rusange hirya no hino iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro kugira ngo hirindwe ba bana bateze ibibazo sinzi niba nkore ikinyarwanda kiri cyo ariko banyihanganiye ba bana bateze ibibazo bakeneye gufashwa gusa na ba nyina batifashije iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro mu bangavu mu kivuga hiki ku bungubu ahanini ari bo bari kubyara abana babo n'abagenzi nabi bakajugunya n'ejo bundi sinzo n'ubisengajugunya muri toyireti umwana ibyo ni byo ubungubu bibazo dufite naho bitabaye ibyo ingengo y'imari ntabwo yazaboneka iyo mu bukangurambaga mukorana wowe kugira ngo turinde ba bana bisanga ku itsina ruhare babigizemo bakisanga mu bibazo nk'ibyo ngibyo murakoze
urakoze Maseri ariko se mbere kugenda ako kantu warushyizemo ako warumvuze k'abantu mbasa nk'abari muri kompetisiyo kirushanwa ryo kugira ngo bahembwe ko babyaye giteye gute ninde bahemba
mu karere ka Nyabihu ndetse no muri Rutsiro n'iratero Rutsiro ni Karongi kubera ko hari uturere usanga dukenye tubarwa nk'uturere dukenye noneho umugore utwite bakamuha ibibunganira kugira ngo azabyare umwana muzima noneho bamaze kumenya ko ako kantu kariyo abakobwa bose yewe bakanafata abagabo mu nyamakosiko yabyanditswe kubera iki bategereje indonke za donke ziri gutangwa na leta ku buryo ushobora kumva ngo umushinga waje nk'uku nguku umwana ukunzwe wenda bakavuga ati hariya abakobwa babyariye iwabo umukobwa ari guhamba 100,000 agahabwa ishime agahabwa wenda inka agahabwa cyangwa ihene
ibyo bamara kubyumva ko byo kugira ngo mufashe yikure mu bukene abandi nabo batabwo turazitwara ugasanga ibyo ari competition ariko hakaba hari ubukangura mbaga bushobora gukorwa n'icyo kibazo imbere nari mbajije abwo abantu bamaze kugira ngo usobanurire ako kantu ni ukuvuga ngo ubukene icyo kibazo mu Rwanda bacumbwa n'ingwa kwica gitera twice kimutse ni gute ibi bintu byabo bana dusanga ku muhanda bya hato na hato bya Rwanda hari umwana utoro uva mu rugo kubera yijyane w'ababyeyi abo baganirizwa nk'uko twatumye uwo muri Rwamureka akabigisobanura ibintu nk'ibyo hahandi turuka nyine hatuma cya kibazo kibaho kugira ngo umwana afashwe ariko hari uburyo noneho byakwirindwa ko wa mwana agera ku rwego rwo gufashwa
urakoze cyane
twabirwanya
dute urakoze kubona na gusobanuza kanagira ngo hatagira n'undi waba yabyumvise nk'uko nange nari mbyumvise icyo nkuyeho nuko ari inyunganizwaho umubyeyi kugira ngo uwo mubyeyi utwite ntabwo ari igihembo
ntabwo ari igihembo
yego ndumva byumvikana yego ubwana byiringira Marisele ibyo avuze mwamuzi
arakoze cyane Marisele kamushimira umutima afite wo gutekereza ku bana babyariye muhanda bakabyara abandi bana twebwe nka asosiyasiyo mwana ukundwa dukora iki ngo dukorwe ubukangurambaga bwo kugira ngo izo nda zitateganyijwe cyangwa inda z'abana batibatuye tuzikumire ubukangurambaga dukora tubukorana n'ibigo by'amashuri tubukorana n'amatorero n'amadini tukabikorana n'inzego za leta ubukangurambaga dukora ni ubukangurambaga mbere na mbere yo kugira ngo abana bakiri batoya bakiri mu myaka bari muri primeri na sekonderi bahabwe amakuru ajyanye n'ibijyanye n'imyororokere n'ubuzima bwabo icyo twita comprehensive sexual education kuko ngo tubahereze uburyo abana basobanukirwa ibijyanye n'imiterere n'imyororokere mu bijyanye n'ubuzima bwabo aho ngaho rero twigisha umwana ko ngo mbere yuko agira ubumenyi umenye akiri mutoya urazi ko imiryango yacu hari amakuru adaha abana hari uburyo sosiyete yacu umwana abaza umubyeyi ati umwana ava hehe akamubwira ko umwana ava mu mukombe cyangwa umwana arota mu gitondo akabona yamubona ubu rero turakangurira kwigisha abana bakiri batoya uhereye kuri no muri primeri tubabwira ngo dore uko umubiri uteye dore imyanya y'ibanga dore uko umuntu ashobora gusama dore uko umuntu ashobora kubyara niba utu umuntu yabyirinda dore uburenganzira bwawe niwemere mu rugo ushikisha ibigendewe ni ubukangurambaga dukora dufite amakarapu mu mashuri dufite amakarapu hirya no hino yitwa amasambu agamije gukumira kandi agamije no kwigisha turaba umwana akiri mutoya kuko uyu muntu amaze kwinjira cyangwa umuntu amaze ahantu umwanya w'ibanga uyu muntu arimo arashaka kunyangiza rero igikorwa uruhande rwa mbere dukora rwa kabiri dukora ku dukumira ibintu by'ubukangurambaga ni ukubwira ababyeyi kugira ibiganiro n'abana bakaba mu buryo buri open kugira ngo babwire ikiganiro gifungutse gihambutse ikiganiro kitarimo kubeshyana abo ikiganiro gituma umwana w'umubyeyi bahinduka inshuti akabimubwira ko twasanze abana benshi bari abana twara amada akenshi baba barimo baratangira bitewe yuko ari ibintu bisanzwe bakikiye batwara ugasanga uyu musambanyi unatuma ibyo bintu bibakurigiramo ingaruka rero kwigisha umwana kwica umubyeyi akiri mutoya ni igisubizo cy'ubukangurambaga ntekereze ko kitazana igisubizo kuri uwo mwana ariko twagiraho n'ikindi kintu gikomeye twibuke yuko n'impamvu zituma abana bajya muri bishora aho ngaho nabo tugamije kuzihakurikira harimo icya mbere nabo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu twabonye muri egisipiriyanse ko dufite abana bari kwinjirana muri ubutumwa turafasha ababyariye mu rugo ariko barimo biga amasomo atandukanye y'imyuga ngiro ariko nk'ibintu bibiri twabonye bikomeye icya mbere abana ubukene buri mu mpamvu imwe ituma bumva yuko bagiye hanze bakajya mu muhanda bakagira gute ari igisubizo cyabyo ari igihe ubona ukabona bakuyemo za ngaruka zo gutwara zitateganyijwe zongera ibibazo noneho by'ubukene bari banasanganwe icya kabiri ni amacako y'uyu muryango amacako y'umuryango imiryango itabanye neza imiryango iba amakimbirane imiryango itumvikana aho umugabo n'umugore barebana y'inywe aho umugore afite igice undi ntibintu byose bituma abana mu buzima bushobora kubagira muri twe byo kugira ngo bajye hahandi niyo mpamvu ubikorwa umwana ukuntu ubikora muri kwa gukumira hari kugira ngo amakimbirane mu muryango arusheho guhuza urugero iyo umwana w'umuryango utarasezeranye nta masomo ahari nta gusezerana umugabo n'umugore nta nyandiko yashatse aramwirukana ku mugoroba akivira mu rugo adashaka undi mugore ibyo rero byose byo turimo turakora ubukangurambaga ni ukureba uruhande rw'umuryango ariko tukareba n'uruhande rw'abana kubamenya kare ariko n'umuryango tukabwira ngo nimukemure n'ibibazo bizatuma turwanya za nda zitateganyijwe ndetse tukanagira n'ikintu kintu niyo umwana abyaye niyo umwana agize icyo kibazo cyo gutwita ntabwo umuryango ari igihe cyo kumujugunya ahubwo ni igihe cyo kumujyana umwegere au kumufasha kuko kecho bajugunye niwe giye bagendukamo indaya niwe giye bakaza kubumya abantu muri twatse ndavugaga urya namaga mu mujyango wa mubiye namaga mu societe ya mubiye rero no kumwana amaze kubyara hari undi bakangura mpaka keno kumujyango kumira ngo ushobora kuba tuzima bwawe ushobora gusiba mu ishuri ushobora kongeruka aho nkuko andi babagaho ushobora gusiba mu buzima bwawe n'uko kubyara cyo cyatuma utakaza ubuzima rero ibyo byose bikorwa ngo wa mwana gumari kagaciro ko umwana n'umwana ko byagira kose ubwo burengezera kwibuka ngo akomeze abone mukwire kabone nubwo yabaye yabyaye ariko tunakumira cyane mu nyigisho no gufasha umujyango guhindura imyitwarire
yitwa tabat kumva ko ari radijwe rya America bigira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone mu kanya turakira mugisha ari ube wihanganye ari none ahangare katubakire Pierre Jean Pierre warumaze umwanya ategereje cy'Imana uranyumva
ndagumva neza
urahagana he
ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe aho bita Impungamo
yego
mbanje kubashimira cyane ijwi rya Amerika ariko cyane nkongera kunganira umutumirwa kubera ko abana niba bakuru bakeneye urukundo ariko nanone imbere na mbere ruva ku babyeyi babo kuko icyo kibazo umugabo uvuyeho yari abajije usanga uruhare runini rugirwa n'ababyeyi niba ababyeyi bwabo badafitanye urukundo mu mibanire yabo bizatuma n'abo babyaye nabo babona iyo sura bakayikuriramo ugasanga niho henshi hari abana bagenda bakajya mu mihanda bakatwarira zanda bakabyara abandi bana nabo batazaho urukundo usanga ikibazo kirushijeho kuvuka bigatuma rero njye ndimo gushima cyane ahanini iyo asosiyasiyo ikomerezaho ariko natwe ababyeyi bacu dufite uruhare runini ku bana bacu kugira ngo twa kubaharira gusa kuba bajya mu miryango iyo ngiyo twabatereranye ahubwo twebwe ubwacu tubashe tubunganire noneho bigakuriye muri rwa rukundo nta nubwo bazabasha kujya kwiyandarika nk'uko ikindi kandi ababyeyi nanone bakwiye guhindura imyumvire cyane cyane ku byerekeranye n'ukuntu abantu babasha kubaho mu mibereho y'abantu ntabwo kuvuga igitsina mu mwanya wacyo kera hari icyo bagiraga bakavuga ngo ni ukuvuga bakabyita ngo ni
shitani
bakabyita kirazira ibyo bikatumye kirazira kuvuga ngo iki ni igishitani umwana yabanira kivuga ndetse bakaba banamukubita ugasanga niho hahandi iyo bamuhisha ukuri agenda akishora muri ibyo bintu atabizi mwene dato rero wavugaga ngo ese ngo ujya kuboneza urubyaro nta kindi kuboneza urubyaro ntabwo ari umuti uzi ari wa mbere ahubwo umuti wa mbere ni uko abana baganirizwa bakabereka ibijyanye n'imyororokere yabo n'ubuzima bwabo kandi noneho mu kubaganiriza ugomba kubagira inshuti atari ukubafasha ngo ubashake kubahata nubibahatamo azaba umwanzi wawe nta nubwo azatinyuka kuri kubagana isi asosiyasiyo niyo gushimwa kandi ariko natwe ababyeyi tubunganire murakoze cyane
murakoze cyane Jean Pierre niba mbyumva nawe uri umubyeyi
nanjye ndi umubyeyi
nuko urakoze cyane kuri iyo nyunganizi
yego murakoze
twakire noneho Mugisha Jean uranyumva Mugisha
ndabumva umeze neza
umeze neza nawe se
natwe n'amahoro n'ukuri
urahagana he
ndahangana aha muri Zambia muri Rusaka mu Gasanzwe ndi Burundi nkaba nkorera imirimo ya minsi yose ingamba mu Rusaka mu Gasanzwe mu Burundi
yego urumva ko ufite nawe inyunganizi cyangwa se ikibazo wifuza kubaza
abanyayisa n'inyunganizi kuri ibi bibazo by'abana tuma tubona abana imibereho yabo itaba myiza ndetse bituma ni cyo gituma n'aba bana byabyirwaye ibihugu byacu byo muri aka karere y'u Rwanda n'u Burundi bisa n'ibigomba gusa cyane cyane ko ikibazo cy'abana basanzwe usanga batwara inda usanga batwara abana bakifuza cyane cyane ibi bintu ababyeyi barapfa kuhagarara cyane kuko urabye ibihugu byacu hagati noneho urabye ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda kenshi nta tandukanye kunda kuhabarirwe baza abana babyaye baragira ukuntu nenga abana barahemutse ababyeyi bagaca bagomba kubona yuko umwana yahemutse ariko uravyo bituruka cyane cyane ku babyeyi ko bafashije igihe bariko barakora mu myaka y'ubunyabaga bwabo kandi iyo ufite umwana agatwara iyo nda atari kuko kenshi bayitwara atayifuje nta mwana avuyetwaye inda yayifuje ababyeyi ahubwo baba hafi bakabafasha bakijya igihe barimo bakabereka ikosa ryabaye hama bakomeze batosubira muriyo ntude muribyo bibi n'umwana yavutse ahubwo akabonerwaho gufatwa neza ntaca ajya kugira ingaruka ku byo nyina ku byo uwo mwana nawe yakoze umwana nawe azigire n'izindi ngaruka ikindi nacyo kwa aya mashyirahamwe asa n'ayagejwe ku aba bana nayo nakwiye kwegera akaraba iyi miryango igiye avuka ibyo ingo zubaka urabye ingo nyinshi zirasambuka zisambutse ingaruka mbi zigaruka ku bana abana baca batatanigasa ngasanga ababyeyi bagishoboye kubashyira ku mashuri ugasangamo bagiye inyuma barabateye ubushobozi buke umumama aragiye umupapa arasigaye rero umupapa nawe nta bushobozi afite rero muraba nka amaguverinoma yacu ikanabimiryango igiraba hakaba igihe abantu bubaka bakayindira ku mwana byo kuvuka igihe iyo miryango itakiri kumwe ibyo nabyo kubifatanyindira ko aya mashyirahamwe agize gakeka k'abana iyo habaye ikibazo hagati y'abubakanye ntibibaza iyo gafite kajya nko mu butungane ayo mashyirahamwe yahagarara agahagararira abana bajya abana kuko iyo urabye bari mu butungane kenshi rimwe rimwe n'izirinda mu Burundi naje gukurikirana naje gukurikirana nkaraba ugasanga bari kubahangana ku matungo bari basanzwe batunga nibo naho ubatunze ahubwo kubibabyazamo nubwo ni gake y'indi abana twabyaranye babyobaho gutya byiza gutyo babyobanganye ubuzima gutyo kenshi ababyeyi usanga bahanganye ati ku cyo adorora ku matungo yari asanzwe bafitanye rero abana
Gracias.